You ready, fellas?
Yeah!
1, 2, 3, 4!
Bora, wanyama pia ni uchumi.
ni lengo letu.
Thank you.